Nwachukwu ogini na-echukwuru abalị, ogini ka ọ na-anyị cheta n'abalị na-eti mkpu abalị. Ị gaala ụra abalị, ị na-ebe
ọ na dị kripres ka ọ na-akpọtụ.
Achọ m ime ka ị mara na Chineke bụ God of all flesh, nothing too hard for him to do.
Ihe ahụ ị na-ebere akwa abalị, ọ dịrị Jehova
mfe, ihe
ahụ na-echukwuru abalị.
Ọ sị na ọ dị nwaanyị a ga-ate ga-anụ n'etiti ndị ya.
Mama, I'm so worried.
na sọsọ
ma yi ni soworo aka mejo gele gi chineke na mo
ame so ma yi ni soworo
ya ka ni were ngu gele ya ni omo de
ona bo ye ye nto ma
ame so ma
ona ba wa kwa
ame so ma ya o
ame so ma ame so ma
o ba bo ye ame so ma
ame so ma
o ye ba ma de mo na bia Jesus. Oh, Marama, who let Marama? He died in the Jesus, let
him.
Kukulo,
pupo onye oka ozi oma ta
nkuma ha tupu ratupuwe nkuma ha jura juwe
nwanne mi juru Jesus
nkume ndị na-enwe ụlọ
juru juru isara niile nkwuto ndị ozi oma
ọ bụ ya bụ isi nkuma
Jesus bụ eze ndị eze
Amen.
Wanna know who gives you joy?
ezigbo.